Kugira kwiye ko mbitanga mu buhamyi isi yose ikabimenya Igitangaza kukugira nk'inshuti ikomeye
Ingingo nizanjye zitwa isanzure ikubona Ubuzima bwanjye njiye mu muntu ukomeye
You're my best friend, you're my close friend You're my soulmate, it's just you're my best friend You're my best friend, you're my close friend You're my soulmate, it's just you're my